Tshifanyiso tsha vhufumbilimbili. Yeso a tshi amba na mushe. Mateo chapter 17 from verse 1 to 8. Luka chapter 9 from verse 28 to 36. Mushe na Elia vhuvhili havho ndi musi vhe vha porofita vha mudzimu, vha tshila miṅwaha minzhi minzhi, musi murena Yeso a sathu ḓa shangoni. Ḽiṅwe ḓuvha Yeso o ranga vhatevheli vhawe vha tshi khou ya u rabela nga vhone vhaṋe. Musi Yeso a tshi rabela, tshifhaṱuwo tshawe tsho shanduka tsha penya, zwiambaro zwawe zwa tshena sa lupenyo. Mushe na Elia vha bvela tshedzani vhurenani na ene. Yeso o vha a tshi zwi ḓivha zwa uri u tsini na u fa. Hone Mushe na Elia vha amba nae malugana na lufu lwawe. Vhafunziwa vhawe vhararu vho vha vho pfa vha tshi amba. Ha ḓa gole ḽa vhatibedza vhoṱhe. Ipfi ḽa Mudzimu ḽo amba ḽi tshi bva kha gole ḽa ri, "Hoyu ndi murwa wanga ane nda mufuna, ane nda mutakalela, ni muthetshelese." Musi ipfi ḽo amba, vhafunziwa vho vhona Yeso fhedzi.